chikondi cha chikulu cha Mulungu. Anthu onse amadziwa chikondi. Mwamuna wabwino amachitira banja lache zonse zimene akhoza kutsimikiza chikondi chachi. Mulungu ndiye mlengi wotikonda koposa. Iyeyu amatsimikiza chikondi chache potipatsa mvula, dzuwa ndi zonse zofunika ndi moyo uno. Angakhale amatipatsa zinthu izi, Mulungu amakhalabe wachisoni chifukwa anthu onse anachimwa. Ndiponso kuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa. Mdima umene uli mwa ife umatiwiringulitsa kuti sitinachimwe, potero tidzinyenga toka. Mwina ndizoona kuti wina sanachite zoyipa, kapena wina amangochita zoyipa zazing'ono. Enanso amachita zoyipa zazikulu. Pamaso pa Mulungu palibe kusiyana, pakuti onse anachimwa. Ingakhale pamaso pa anthu, galu sali galu chifukwa cha kuua ayi, koma chifukwa galiyo anabadwa motero. Chifukwa cha chimenechi Mulungu anakonda anthu, kotero kuti anapatsa mwana wache Yesu Kristu kuti yense okhulupirira iye akhale nawo moyo wosatha. Inde Yesu anadza kufunafuna ndi kupulumutsa ine ndi inu. Mwachisomo cha Mulungu ine ndapulumutsidwa ndi Ambuye Yesu. Choteronso iwe mbale wanga ukhulupirire Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka iwe ndi apa banja ako. Khulupirira tsopano mbale wanga ndi Mulungu wanga, pakuti tsopano ndilo tsiku la chipulumutso. Amen.
Mulungu awakonda anthu ali pansi pano, afuna kuwapulumutsa ku milandu yawo. Achikondi cha chikulu Mulungu ali nacho, chinandengera mpulumutsi ane.